Amakhosi esibili isahluko 13 verse 1. Ngonyaka wamashumi amabili nantathu kaJoashi indodana kaHaziya inkosi yakwaJuda, uJehoahazi indodana kaJehu waba inkosi kwaIsrayeli eSamariya, wabusa iminyaka eyishumi nesikhombisa. Verse 2. Wenza ukube emehlweni kaJehova, walandela izono kaJerowamu indodana kaNebati onisa ngazo Israyeli kasukanga kuzo. Verse 3. Intukuthelo kaJehova yavuthela u-Israyeli wabanikela esandleni sikaHazayeli inkosi yase-Aramu nasesandleni sikaBheni-Hadadi indodana kaHazayeli sonke lesi sikhathi. Verse 4. UJehoahazi wakhuleka kuJehova, uJehova wamuzwa ngoba wabona ukucindezelwa kuka-Israyeli ukuthi inkosi yase-Aramu yayibacindezela. Verse 5. Jehova wanika u-Israyeli umsindisi, baphuma phansi kwesandla sama-Aramu. Abantwana baka-Israyeli bahlala ematendeni abo njengakuqala. Verse 6. Nokho basukanga ezonweni zendlu zikaJerobhamu onisa ngazo u-Israyeli, kepha bahamba kuzo nayo Ashera wasala eSamariya. Verse 7. Ngokuba kashiyanga muntu kuJehoahazi kuphela abamahhashi abangamashumi ayisihlanu nezinqole eziyishumi nemigundatshane ezinkulungwane eziyishumi, ngokuba inkosi yase-Aramu yabachitha yabenza baba njengothuli ekubhuleni. Verse 8. Ezinye izindaba zikaJehoahazi nakho konke akwenzayo namandla akhe, angithi kulotshiwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla amakhosi akwa-Israyeli na? Verse 9.
UJehoahazi wayeselala koyise bambela eSamariya, uJoashi indodana yakhe waba inkosi esikhundleni sakhe.
Verse 10. Ngonyaka wamashumi amathathu nesikhombisa kaJoashi inkosi yakwaJuda, uJehoashi indodana kaJehoahazi waba inkosi kwa-Israyeli eSamariya, wabusa iminyaka ishumi nesithupha. Verse 11. Wenza ukube emehlweni kaJehova kasukanga kuzo zonke izono zikaJerobowamu indodana kaNebati onisa ngazo u-Israyeli, kodwa wahamba kuzo.
Verse 12. Ezinye izindaba zikaJoashi nakho konke akwenzayo namandla akhe alwa ngawo no-Amasiya inkosi yakwaJuda, angithi kulotshiwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwa-Israyeli na?
Verse 13. UJoashi wayeselala koyise, uJerobowamu wahlala esihlalweni sakhe sobukhosi, uJoashi wambelwa eSamariya namakhosi akwa-Israyeli. Verse 14. U-Elisha segula ngesifo afangaso, uJoashi inkosi ka-Israyeli wehlela kuye wamkhalela wathi, baba, baba, nqola ka-Israyeli nabamahhashi bakhe. Verse 15. U-Elisha wathi kuye, thatha umtsalo nemicibisholo. Wathatha-ke umtsalo nemicibisholo. Verse 16. Wathi enkosini ka-Israyeli, beka isandla sakhe emtsalweni. Yabeka-ke isandla sayo, u-Elisha wabeka izandla zakhe phezu kwezandla zenkosi. Verse 17. Wathi, vula ifasitela ngasempumalanga. Yalivula, wayesethi u-Elisha, cibishela. Yacibishela-ke wathi, ngumcibisholo kaJehova okusindisa, umcibisholo okusindiswa kuma-Aramu, ngokuba uyakubulala ama-Aramu e-Afeki uwaqede. Verse 18. Wayesethi, thatha imcibisholo yayithatha-ke, wathi enkosini yakwa-Israyeli, shaya emhlabathini, yashaya kathathu yayeka. Verse 19. Lo muntu kaNkulunkulu wayithukuthelela wathi, uma ubushaye kahlanu noma kasithupha, wawulahlulile i-Aramu waze waliqeda, kepha manje uyakulahlula i-Aramu kathathu kuphela. Verse 20. Wayesefa u-Elisha bambela, amaviya kaMowabi angenela izwe ngasekwethasweni konyaka. verse 21, kwathi lapho besambela umuntu othile bheka babona iviyo bamlahla umuntu ethuneni kaElisha. Lo muntu wanela ukuthinta nje amathambo kaElisha waphila wema ngezinyawo zakhe. Verse 22, uHazayeli inkosi yase-Aramu wayicindezela u-Israyeli zonke insuku zikaJehowahazi. Verse 23, kodwa uJehova wayenomusa kubo, wayenesikhe kubo, wabanakekela ngenxa yesivumelwano sakhe no-Abrahama, no-Isaka, noJakobe. Akathandanga ukubachitha futhi wayengakabalahle ebusweni bakhe. Verse 24, uHazayeli inkosi yase-Aramu wafa, uBeni-Hadadi indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe. Verse 25, uJehowashi indodana kaJehowahazi wabuye waphuca esandleni sikaBeni-Hadadi indodana kaHazayeli leyo miza ayaphucile esikandleni sikaJehowahazi uyise ngokulwa. UJehowashi wamahlula kathathu wabuyisa imizi yakwa-Israyeli.